ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho i Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Ikaze muri gahunda ya dususuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo ndagira nti mwabonye ijuru itanga umwezi. Abo turi busurukane mu masaha ari imbere, reka ngire nti mwirirwa nyamahoro n'amahirwe. Banywanyi ba Radio Ijwi ry'Amerika, ni njye Dieudonne n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusurukeye y'uyu munsi. Uyu munsi turabagezaho indirimbo zigezweho mu karere k'ibiyaga bigari, aho turi buhere mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, tugakomeza tujya mu bisiza by'Ubujumbura mu Burundi, tukambuka twerekeza Tanzania ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugasoreza mu gihugu cy'u Buganda. Izo ngoma zinikije nizo zibimburiye gahunda ya dusubije uyu munsi, akaba ari z'umusore Kenny Sol mu ndirimbo yise Say My Name. Arakoze Kenny Sol kudusurutsa muri indirimbo yise Say My Name. Nkuko nababwiye dutangira uyu mwanya gahunda yadusurutse ikomereje i Bujumbura, aho twakira MB Data afatanyije na Olga ndetse na Noria mu ndirimbo bise Timbirako.
Cuando estaba a pa' cumplir mi barambar.
Geta afatanyije na Olga ndetse na Noria bakirwe na Medi mu ndirimbo aherutse gusohora yitwa Queen Sheba. Kanye muri iki gitondo ndabutsa ko yari radio ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje wa@radioyacu.voa.com kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube makoresha radio yacu VOA. Dusasuruke ikabikomeje. Ubu tukaba twakiriye DJ Chento afatanyije na MB Data ndetse na Eastanish mu ndirimbo bise Ndahwera.
Oh my, 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 o nanda waraseruka nkakubona kwika yafata mesaringira o mama nkakweba
mega haja
Barakoze cyane DJ Cento ari kumwe na MB Data ndetse na Issa Nishe mu ndirimbo yabo bise Ndahwera. Reka rero bakirwe n'igihangange mu karere Diamond Platinumz afatanyije na Rayvanny mu ndirimbo bise Iyena.
Chereko mwanenu nyekua Zile kuringa mideko itapungua Asante mamu, ulinifunza kachua Baba kasema kumo mwiko racho ndikununua Tena siku lani sirizi soganga Kwa baraka za baba na mama tunadua Undie paparazi pinga mizi uye viranga Wala sema ayawia yawi ya meku
Kakasutika mambunge
Ana meremeta
Ulu changa muda kujipoza na punge
Ana meremeta
Warakoze Diamond na Rayvanny Mundiri mbubise Iyena Dekanao wakirigo na Double J Mundiri mbubise Nzoduga
Ni mani teva no kushura
Nzoduga reka mbibutse ko iyi radio ijwi rya Amerika ikiganiro akaba dususuruke Ariel Ways afatanyije na Riderman baradususurutsa muri Depanage.
Abari kumwe n'amashumi asetera haizi tarajamo habga sezera itupari na manuka ikofika nanuka kandi ntabwo yareka kumwe umutwe utajegera yashiri watangira guhamagara ho magateri soma madama muteri sida zipinda si nanga imbeho mu nda kwiyemo kwizigamira si gahunda niba byakunda ntizagashizo tuzaba dupanga imbeho mu nda yiwe ntisirane nk'ubutita kumubwira ibyo kwizigama igihugu gisa ngo umutungo utandamiye iyo sinyatatse uwo ntiwaba ari umutungo waba ari nyatsi wamavuta yiwe namuraye ku mubiri manaje nizo yihoreramo ngo kandi nta bibi
Cavara machuca
Defanage ni indirimbo ya Ariel Ways na Riderman. Ubu tukaba tugeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tukakira Awilo Lungomba afatanyije na Harmonize mu ndirimbo bise Attitude.
Yes.
Awilo Lungomba na Harmonize mu ndirimbo yabo Attitude. gahunda dusubiye ikaberekeza ku musozo ariko mbere yaho reka tunyarukire i Buganda gato twakire Eddy Kenzo mu ndirimbo ye yise Weekend.
It's a weekend.
Ati ni weekend ruhuka ugubwe neza aha rero akaba ariho ingoma muri dususubike y'umunsi zihumurije reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararikiye mu kiganiro muri isanga cyo ku cyumweru aho Venuste Nshimiyimana azabageza agasaro ka Buraga naho muri dusangira ijambo muzamuri kumwe na Frederic Nkundikije yari byeze n'icyubahiro bashimira kuba mwitabiriye dusubike y'uyu munsi kandi agira ati nawe uta amahoro n'amahirwe bane nawe